babye banje bwere yo ngaba korerera kunsura naye nkwekuta yegwe yeka asobola kumpanguza ebicamu byenkoze bingi gwegwe nsaba okunsonyiwa kuba yegwe nambemu Katonda singa sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba gense no mukama njogedde bingi n'ebyenkoze ebitasaanira mu maaso go ayi mukama mu bulumi obungi yawaayo mwana w'omu bwati anunula omwoyo gwanga ayi mukama nakusinza nga bu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba gense no olugudo ndutambuddemu enkonge buse nyingi tuse kukuwangula lwakuba nyimiriga nawe abalabe mponya bangi kuba gwe abampisamu ekyo kyandaze yegwe yeka asobola byonna sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba gense no mukama ndi mu maaso go kwetaaga tasa ponya moyo ngu ganzunza laba nvunamidde mu maaso go ku mavivi abiri nsonyiwa ponya ebijjudde ebinoso sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata yadenze murabe wanambemu sonyiwa mukama sonyiwa sonyiwa tata ponya mataba gense no aboluganda n'abemikwano baweddemu amanyi omubya batudde ku lugudo bali eyo bakaba tebayinayamba bamulisi